Bize bize mix maende Sounds of Light No name beats Simula
Nina chibuzo magai wange E chibuzo change Njaga la ansa yange Mutege la future yange Anyama nyewe vina wa encha Amuli enewe wichi echa I got this master plan Nige changa nkubila plani Walia balala basi wachiwani Kaka na tufune plani
Yama nyewe vina wa encha Nebya wichi echa Umagumbe vitanyu mate vicha Yama nyewe vina wa encha Kagube mwaka guja Umagumbe vitanyu mate vicha Nibibyo katonda visa buja
Yama nyewe vina wo Nero liva wo Totianga kulava vikuja wawo Biebi kongela yo
Najini banka zensi Yakabo kaka wensi Tonye senku wa kunsi Omukaka no muafu biansi
Embera wate kusisi Miomu njaga vye kusisi Nomulawe ulava kusesi Chitia kukwa
Yama nyawe vina wa encha Nebya wichi echa Umagume vita nyumate vicha Yama nyawe vina wa encha Kagube mwaka guja Umagume vita nyumate vicha Nibivyo katonda visa buja
Paolo kusambo kati walemwa Kiba chikambo kwene chikuluma Chakulo misana molia maluma
Chicha kukwa
Mungu wangu ni mwenye mupango Fiki kata anafanya mupango Wale wengine hawawezi kupanga Punguza tufanya mupango
Yama nyawe vina wa encha Nibia wichi echa Umagume vita nyumate vicha Yama nyawe vina wa encha Kagube mwaka guja Umagume vita nyumate vicha Nibivyo katonda visa buja
Oto vima njinde katonseka Mojita irishada itandika Ya gaga wazava tandika
Tulimo bato teri kusirisa
Baba wanawe wakatogera Dolina chakola no tunulira
Nekumbaga yo wakusondera
Waitambalene wakulangira
Wakubigambo katu wangule Uzemu kukiriki wakatu ambale ngule Tunatoka pusia tukende mwangule
Wakubigambo katu wangule Uzemu kukiriki wakatu ambale ngule
Mwana wa mama kasimule mumulele Yama nyawe vina wa encha Nebya wichi echa Umagumbe vita nyumate vicha Yama nyawe vina wa encha Kagube mwaka guja Umagumbe vita nyumate vicha Nibivyo katonda visa buja